kama kupendwa. Ila leo nataka niwaambie, wala soni kama nushamba, kupenda usipopendwa. Ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma na kusara na muwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, moyo unamuma na kusara, ananiwaza, ametawala akili na mdhibiti anidhibiti, alipo nipo nami nilipo yupo. Oh, ananipenda,
ananipenda, nikinuna nuna ananipembeleza. Ananipenda, moyo shazama kwake, eti ameniweza,
ameniweza. Anasema kinywa maji, ananiona kwenye glasi, na mimi samaki yendo maji, nampatia, nampatia. Mimi mwenyewe siwezi kula, ana chakula hakipiti, hata nikikunywa maji ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama sio yeye ni wapi ningepata faraja, mimi najiuliza. Anapenda gata kamala anione, alipo nipo nami nilipo yupo. Anasema
ananipenda, nikinuna
Comic Slicer.